faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa imtixaanaadka waddanka kenya oo qish iyo dhibaatooyin laga sheegayo sanadka aynu kasoo gudubnay waxaana dowladda waddanka kenya ay soo saartay sharci cusub oo lagu baarayo dadka iyagoo qishka adeegsada islamarkaana imtixaanaadka loo yaqaano k c b e ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa k c s e ee dugsiyada sare ee bisha novembar ayaa dowladdu waxa ay ugu talagashay kharash aada u fara badan iyadoo haatan ay socoto barnaamijyo dheeraad ah oo la ogaaday kumanaan dad ah oo ka qayb galay qishkii sanadkii 2015 inaanay dib usoo noqonayn barnaamijkan ayaa waxaa ku jira diyaarado gaadiid iyo qalab kale oo si qarsoodiya dowladdu ugu talagashay iyadoo loo sameeyey nambaro gaara oo waraaqaha ku qoran oo ardadu aanay qishi karin khamiis cabdalla waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta muddada dheer ka shaqaynayay dhinaca imtixaanaadka waddanka kenya khamiis waxaa weydiiyey waxa ay soo kordhinayso nidaamkan cusub ee lagu ilaalinayo imtixaanaadka waxaanu yidhi
First of all, the move which is being taken by government, I totally agree with the government because
waxa uu sheegay in talooyinka aynu kasoo gudubnay dowladda lagu eedaynayo inaanay tallaabooyinkii ku habboonayd qaadin laakiin haatan waxaan aaminsanahay kuna taageersanahay dowladda in barnaamijkan qishka lagu yaraynayo omo waxa macalin howlgab noqday muddo dheer lagu soo jiray waxbarashada waxaan aan weydiiyey bal waxyaabaha kharashkan faraha badan dowladdu ay u bixinayso
exam cheating has previously been rampant in this country and the position that the government has taken is prudent
omo waxa uu sheegay inaanay jirin fursad kale oo u bannaan dowladda waana tallaabo waqtigeedii ku soo aadantay imtixaanaadka bisha novembar ee dalka kenya dugsiyada hoose iyo kuwa sarena ay wax badan arrintani ka qabanayso khamiis cabdalla waxa uu ka hadlayaa bal qalabka ay dowladdu u isticmaalayso geedi socodkan iyo waxyaabaha ku jira
the government plans to use chartered airplanes and also the government will be using I understand the containers
khabiis waxa uu tilmaamay inay jiraan kontaynaro gaara loogu talagalay mombasa nairobi iyo meelo kamida garoomada waaweyn ee wajeer jibaali iyo gobolka galbeedka taasi oo lala soconayo war markii ugu horreysay oo waraaqaha imtixaanaadka lagu galayo lagu qoray calaamada gaara oo xitaa haddii ay koobiyeeyaan ama nuqullo ka sameeyaan ama meelo kale loo bedelo oo aanay suurtagal u ahayn in ay ka baxsadaan madaxda loogu talagalay iyo dadka ilaaliyaasha ayaa tiradooda la kordhiyey iyadoo bisha novembarna la filayo isbeddel weyn inuu ku yimaado imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee loo yaqaano k c b e iyo k c s e yaasin eza wareere v o a